jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe studio tamani oɗo sa saki mawɗo Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴewdi men zone de la presse la Bamako gagni Kanté kalali en to ɓoggui janɗo to fuɗɗitigo sere Amadou Aya Sano ka altinere hannden ɓooyaali ndenno wayde warde hewɓe e seeɗe en hayfaaɓe ɓe ka wadde ni président o bantinde sere ka fa alalbara warore nde awoka e hayfaaɓe ɓe ka kolliti ana cikkiti wargol seeɗen ɓe sigaso fayi ko warata ndenno bantigol sarri muɗum daɗaka tafen sagantoɓe tooñaɓe noon kolliti bantigol sarea ka satti no watte fo waɗe fa ka fuɗɗita alalbare nde parke ka holliti waɗan ko wawi fuu fa seeɗe en ɓe fuu kawra alalbare nde sigaso to ana ɓuuri joola en ujunere temedde jeegom wonɓe ley kasuli leydi Algérie nenno malinkoɓe hewɓe ane mabɓe wonɓe ley caɗele ɗum ley tiɗɗalaji cattuɗi ɓe darde hono laamukoɓe Mali gartiraɓe ko yaawi yo ɗingoɗi sembe kabaruji amen bisimilla mawɗon e dow studio tamani caggal bantilgo saria Amadou Aya Sanogo e hayfaɓe sappo jeɗɗon ley kabaru ɓe kufinaji boɗeji ɗi nde ɗiɗi ko ka fuɗɗiti beete hannde ndenno hono wayde warde seeɗa en hewɓe hayfaaɓe ɓe ka waddani hoorejo suudi sarie ndu bantinde kasen saria ka fa alalbare waron nde fa ɓe fuɓe kawra to sigaso to keɗɗanna Oumar Waygalo
avocat en ɓe ɓe cakkitiki wiide altinere hannde nde ɓe jaaɓi naatude e suudu sarie ndu tawi ɓe nadda e téléphoneji maɓɓe ɗi micciteɗen wiide carotoɓe gonnoɓe toon ɓe kañumen kollitino wiide ɗiɗo téléphoneji natta caggal koɓe ƴewti soɓe tawi Amadou Aya Sanogo an toon kañe yimɓele sappo e jeɗɗon ɓe o hayfidaɓe suudu sarie ndu holliti wiide yimɓele kamɓe seedade ɓe sappo e jeego garayi yooɓe yimɓele noga yonno nayon tan jiya ɗo sarie oɗo ko ɗum waɗi ko ɗum woni yimɓele huminiɓe hono yimɓele kayfaɓe wiide koyɗe muɗe an le waro hoore ngo ɓe kolliti wiide wattu joni o ɗiɗo golleji peeway eɓe kaaja sarie o bortine kasen avocat en baale ɓe bonanayi ɗi gaɗa fewde e muɗen kolliti wiide baasi fuu wala ley hen saabi de ɓe mbiso sarie ana waɗe so ni wala ceediɗo sarie o feeway caggal ko ɗum bortina ere goto ko wattu joni oɓe kolliti wiide sarie o bortinama fa alalbare warore nde kanko hoorejo tribunal ngal Mamadou Berté o holliti wiide wattu joni o suudu sarie ndu darta yimɓele kamɓe seedade ɓe
avocat en sagantoɓe hayfaɓe ɓe ana domti bantigo sarie ka alalbare waron nde du ɓe taƴorali yalla seeɗa en ɓe fuu ana kiɓɓa ñande nden to sigaso to kanko maître Harouna Touré wonko haaldi e Mariame Maiga keɗɗana ko mumni sendebu faccitani en
parce que a reconnu sa responsabilité
suudu saria anditi ko hani gollude kambar mum seeɗa en ko o indino gara yeeso saria mi daari seeɗa en gaddira e sembe haalaji mum min jokkata alalbare nde min mbiya seeɗa men ngal ndeno ɓe sottina sargol ngol fa nde ɓe gari ɓe inde na ɓe gaddire e sembe seede men kewɓe yo jon en galal ngaji min gala bawɗe fuu waddude ɓe caggal komi indiɓe sembe tan wawi waddude
ɓe
toñaɓe ɓe ka mbi bantigo saatu fuu saria ka ɗo ana satti e wi heƴaɓe mabɓe du dabareji fuu ana kani ɓamede fa saria ka fuɗɗa ñande aralbare nde nenno kanko maître Mokhtar Mareko o avocat hayfaɓe wonko haaddi e Mariame Maiga keɗɗana ko mumdi sendebu faccitani en
ɗum nawi kan seeɗa koɓe fuɗɗittorude yimɓele toñaɓe ɓe keppi saria golle koyɗe kewɗe golleji mum ana taɗine e ɗum torra yimɓele toñaɓe sanne ana hani dabareji joƴƴine alalbare salla sargol ngol ana waɗe no haniri saabi batte holitinde kirduɓe me jon fuu haɓo ngo fuɗɗi waddinomi beete hannde nde sargol ngol waɗama caggal seeɗa en miɗo mila jukkoje hantuɗi ɓamatake kambar ko seeɗa en gonni balloɓe holitinde gonga hono no dullirɗo ni assesseur en gollidoɓe e keƴaɓe sargol ngol pawa hoolare mabɓe dow seeɗa fuji ɗi kañi haala fuu kalete ka nokkuule sargol
ngol parque général ka wi ana huɓiniɗo e alalbare nde fa seeɗa en ɓe fuu gara ɗum ɓe kawratto sigas to kanko Mamadou Lamine Koulibaly procureur général cour d'appel ɗo Bamako ɗo wonka haaldi nelaɗo studio tamani Mariame Maiga to sigas to keɗɗana ko Mamadou Sama Seku faccitani en
haala seeɗa en ɓe haalama sanne ana hannomi e hooram tawe tun on tagui wiide fuɗɗode sargol ngol hewɓe mabɓe ana wonno ɗo kamɓe seeɗa en ɓe ana kewi noon tun caggal ɗum woni ko hewɓe mabɓe hooti ka won dun keddiɓe tun wokkati joni o seeɗa en joyo yimɓele torraɓe goni pelitiɓe seedoyade jonnon min dawrano keddiɓe keɓata wartude min gaɗan bawɗe amen fuf salla do e alarbare de be fuf e be ngara salla suudu sari andu na waaw darnaade kibar mudum no handiri
wallahu ma e serena ma ce dossier
ana buri njola en ujinere temene jeego wombe le kasule leedi algeri e le mabbe malin koba ana kewi fasanne be koliti torraji di police leedi algeri ngadata be de du gote en njola en jodi tonka holiti ana buri temedere malin ke rewbe worbe fawarde sukabe wombe le kasul nen on dardi lamun ko be malitino ngartede ben ko yaawi le leedi ndi kede ko hadde Umar Wari Gallo le facitango mumin sendebu
Gila yontere betinde dun fuddama ko fotti yimbele ujunero e teme jeego nagnga male leedi Algeri ben jey to yimbele ben goni do be gollata nale hotel ngaji be nangi wobbe fale deene watu nde be jilto be wondi e nangude hobbe fu gombele leedi ndi wala fu ko pamde do golleji di hala talki walaay de ben jima fu be nangete leede godde noddi ambassade mu e ka ambassade leedi Mali jabbay notade noddangome wattu somme noddibe be notata ko don gommi joni gila weti wala fu ko nyammi
kala ko jiddon famitaade poode faydo be mala men Facebook na Twitter do studio tamani janginaabe jande leere kany hakkunere ndarti mbaylitane kebal nenno syndicat ngaji jeddi murtunodi golle le lewru octobre jabbere ndu pudditi murtere mu en handen di kayfi on gouvernement o salanade ko jabano e kawral cakitingal kanko cemago daw secrétaire général sinesec ke yaado hala syndicat ngaji jeddi kawrdi do ndedo murtere golle haddi ali sidibe kedana ko mamad samseku faccitani en
tental amen pelle habon tobe hakkeji gollobe neldi non laamu o talgur himmeji amen kabe kunchanale dun hore kamba dun puddi wadde mutere hande dun fuddan hande altinere yaadi talataare alalbaare alkamsaare fa aljumaare der lewru octobre yabindu mi ngadi non balle didi murtere den lam o watti non hakille tobe tati do jeena be kulti video soni mi ngotali murtere de e do tobe tati dun joppete den politi jogtaare mutti madaraji goddi di mi andi nawtrade sabbi mi pam bidi lam o wana feki notodo himmeji amen di mi bawta fe famude gal jogolal minen jaginobe der leedi di min je fay bural gal min kebi non wattu hitande 1999 de itam wakkat jun o min dari lam o watra dun be kuliti min wide dum wawa gasude hana fe wattunde yoga ana totte bural mun en yoga ana tete
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden onno jabe butte pelama kenye fewde e ngalure tesalitnde didi de ka chami den tagal ngalure nde watere nde do hakkunde ngalure nde e hore ka non ngadaali bonanda anda ka no wabbe ka do bonanda e jabe baale region ngaji Mali ana le region Kulukoro ila beta e hande yo famande ko conseil region ngaji di kasindini fa dabereji yirwer ndadde nabit peton nenno o golle ana ele ko gondinde dabareji region ngaji Mali kawjorto hore mu en li lamagol san yimbe hono temedere e chapade njoyo e nayo ana ciomi nyawsida le region Segu le hitande 2016 de ana buru ujunere e temene jeddon yewabe e mabbe ana buru temedere tajoraabe ana ciomi nyaw o e wi horeje suudu docteur Sandu o holliti ana buru temedere temede jeego e chapade jeddon nyawbe wondube e bande ledde nyawsida o do di gonno sembe kabaruji di men jogani miccintinde on fa hande tan ono fuddidingo sare amada ya sanugo altinere hande oyali wayde warde hono hewbe sede haifaabe be waddani president cour o bantinde sare ka fa alarbarende avoka e haifaabe beedu kolliti ana cikiti hono wargol sede be sigasto fay ko warata ko denno bantigongol sarre mudun dada ka tafen sagantobe tonya be ka kolliti bantigugo sare ka satti no watte fu wade fa ka fuddita alarbarende parke ka holliti wadan ko wayi fu fa sede be fu kawra alal barande dun wonto sigasuto ana buri du njola e ujinere temen jeego wombe le kasu le leedi algeri malenko be hewba ana e mabbe wombe le tiade dun tidalaji chatudi fa sanne be dardi hono lam ko be mali ngartirabe ko yaawi fabe ti yo e kalo tidalla yo da kadude di do kabaruji kedde hedar yewtere ma ana yeso yen tawde jango Thank you.